señorita, mina ishaga. Iwe bafo ni chumbani, kote sawa. Let's paint a picture perfect. Our love is forever. Wacha insta tutambe. Wala tuna viral, viral. Boy na kupenda wala. Joni kupeleke nyumbani kwa mama na papa. Jua kwako nishazama. Lugha yangu ya mapenzi waielewa. Unafanya natamba na nenepa mala. Unanipa mahaba ya kishua. Kwako baby niko sure. Kete tunangojea. Darling, darling, yeah. Let's paint a picture perfect. Our love is forever. Wacha insta tutambea.